Esule ya 22. Awo Daudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno ku lunaku Mukama kwe yamuwonyeza mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo. N'ayogera nti, Mukama lwe lwazi lwange era ekigo kyange era omulokozi wange, owange nze, Katonda ow'olwazi lwange, oyo gwe neesiganga, engabo yange era ejjembe ery'obulokozi bwange, ekigo kyange ekiwanvu era ekiddukiro kyange. Omulokozi wange gwe omponye mu kyejo. N'akaabira Mukama asaanidde okutenderezebwa, bwe ntyo bwe naalokokanga eri abalabe bange. Kubanga amayengo ag'okufa gazingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa, emigu egy'amagombe gyanneetooloola, ebyambika by'okufa byantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkaabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange, n'awulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye, okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge. Ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa kubanga asunguwadde. Omukka ne gunyooka okuva mu nnyindo ze, n'omuliro ogwava mu kamwa ke ne gwokya ne gukwata amanda. Yakutamya n'eggulu n'aserengeta, ekizikiza ekiziyivu ne kiba wansi w'ebigere bye, ne yeebagala kerubi n'abuuka. Weewaawo yalabikira ku biwawaatiro by'empewo, n'afuula ekizikiza okubeewa emezi mwetooloola, amazzi bwe gakuŋŋaanira ebire biziivu eby'omu ggulu. Okumasamasa okwali mu maaso ge ne kwasa amanda ag'omuliro. Mukama n'abwatuka ng'ayima mu ggulu, ali waggulu ennyo n'aleeta eddoboozi lye. N'alasa obusaale n'abasaasaanya, n'aweereza okumyansa n'abeeraliikiriza. Awo ensalosalo ez'ennyanja ne ziryoka zirabika, emisingi gy'ensi ne gyeruka olw'okunenya kwa Mukama, olw'okufuuwa omukka ogw'omu nnyindo ze. Yatuma ng'ayima waggulu n'antwala, n'ampalula n'anzigya mu mazzi amangi. N'amponya eri omulabe wange ow'amaanyi eri abo abankyawa kubanga bannyinga amaanyi. Bangwako ku lunaku kwe nalabira ennaku, naye Mukama ye yannyweza, era n'anfulumya n'andeeta mu kifo ekigazi. Yamponya kubanga yansanyukira. Mukama yampa empeera ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ansasudde ng'obulongoofu bw'engalo zange bwe bwali. Kubanga nakuumanga amakubo ga Mukama, so siddanga ku Katonda wange lwaki ejo. Kubanga emisango gye gyonna gyabanga mu maaso gange, n'amateeka ge sigavangamu. Era nabange yatuukirira eriye, ne neekuuma mu butali butuukirivu bwange. Mukama kyavudde ansasula ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ng'obulongoofu bwange bwe bwali mu maaso ge. Awali ow'ekisa, oneeraganga wa kisa. Awali omuntu eyatuukirira, oneeraganga mutuukirivu. Awali omulongoofu, oneeraganga mulongoofu. Era awali omukakanyavu, oneeraganga aziyiza. Era olirokola abantu ababonyaabonyezebwa, naye amaaso go gatunuulira ab'amalala obasse wansi. Kubanga ggwe tabaaza yange, ayi Mukama, era Mukama aliakira ekizikiza kyange. Kubanga ku lulwo nziruka mbiro n'ennumba ekibiina, ku lwa Katonda wange mbuuka ekigo. Katonda ekkubo lye lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyakemebwa, oyo ye ngabo eri abo bonna bamwesiga. Kubanga ani Katonda wabula Mukama, oba ani lwazi wabula Katonda waffe? Katonda ky'ekigo kyange eky'amaanyi, era aluŋŋamya eyatuukirira mu kkubo lye. Afuula ebigere by'okubanga ebigere by'ennangaazi, era anteeka mu bifo byange ebigulumivu. Ayigiriza engalo zange okulwana, emikono gyange ne gitega omutego gw'ekikomo. Era ompadde engabo ey'obulokozi bwo n'obuwombeefu bwo bungulumizizza. Wagaziya ebisinde byange wansi wange, ebigere byange ne bitaseerera. Nayigganya abalabe bange ne mbazikiriza, so saakyuka nate nga tebannamalibwawo. Era mbamazeewo ne mbafumitira ddala n'okuyinza ne batayinza kugolokoka, weewaawo bagudde wansi w'ebigere byange. Kubanga osibye amaanyi ag'okulwana, owangudde wansi wange abo abangolokokerako. Era abalabe bange obankubizza amabega, nzikiriza abo abankyawa. Baatunula naye tewali waakulokola, baatunulira Mukama naye n'atabaddamu. Awo ne mbasekulira sekulira ddala ng'enfuufu ey'oku nsi, nabasambanga ebitosa eby'omu nguudo ne mbasaasaanya. era omponyezza mu kuwakana kw'abantu bange n'onkuuma okuba omutwe gw'amawanga. Eggwanga lye simanyanga liri mpeereza. Bannaggwanga bali njeemulukukira nga kibajje bampulire baliŋŋondera. Bannaggwanga baliggwerera era baliva mu bifo byabwe eby'ekyama nga bakankana. Mukama mulamu era lwazi lwange atenderezebwe. Agulumizibwe Katonda ow'olwazi olw'obulokozi bwange. Ye Katonda ampalanira eggwanga n'assa amawanga wansi wange. Era nziyamu balabe bange, weewaawo ongulumiza okusinga abo abangolokokerako, omponye eri omusajja ow'ekyejo. Kyennaava nkwebazaayi Mukama mu mawanga n'ennyimba okutendereza erinnya lyo. Awa kabaka we obulokozi obunene era amukola eby'ekisa ekingi oyo gwe yafukako amafuta, Dawudi n'ezzadde lye emirembe gyonna.